lelelele. Hey, sauti ya vidonge
donge.
Ukiwa na mpenzi
penzi,
sukuma ngoma cheza
cheza,
sukuma ngoma cheza
cheza.
Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme oh yeah. Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme. Okubanga kate kila yo kwangu ni kupaka pela oh yeah, yeah. Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme oh yeah. Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme. Kubanga kate kila jokwangu ni kupaka pela oh yeah yeah.
Mwana muwala na lingio kusabo mpa dongo no pio chimanye chiro mubiroto ontuka kombio mbio he watali nkubwe birowozo era meta upude pude. We know that love is a journey. Mwana muwala don't you worry mukwano kwange siku wa kendo takupa love fully na kilo utawona machozi kwa pilo na kwa hidi vipindi tam tam daima hautasali kwa zero.
Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme oh yeah.
Vidonge
vidonge vidonge nitakupa mezo siteme. Okubanga kate kila jokwangu ni kupaka pela oh yeah yeah. Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme oh yeah. Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme. Okubanga kate kila jokwangu ni kupaka pela oh yeah yeah.
Haba kufira koba gambe mbalide namba. Na wango lolo taro moyo kwa kena imbamba. Ye wampa masanyo moyo na semo zana. Kukaka sansamba chenda after nine kongo do mwemba. Mungu kwa nogoni na rewa rewa. Hata bila bia daima diamond mahema hema. Utakunywa maziwa ziwa meza meza mezo siteme.
Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme oh yeah. Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme. Okubanga kate kila jokwangu ni kupaka pela oh yeah yeah. Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme oh yeah. Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme. Okubanga kate kila jokwangu ni kupaka pela oh yeah yeah.
Yoma ole moyo kwake na shout ude chane mini mpole kwa mabaya nasema sore. No yoma only tire na kupenda sita retire. Jonjo tule masavu penzi reti meme mea paka siku yetu ya ndoa kwako ndio ntaloa. Lero leka toche gale embalo tugende tujisale olumana kutikire ngule my queen kankwanjule.
Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme oh yeah. Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme. Okubanga kate kila jokwangu ni kupaka pela oh yeah yeah. Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme oh yeah. Vidonge vidonge nitakupa mezo siteme. Okubanga kate kila jokwangu ni kupaka pela oh yeah yeah.